Sijapata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo, unakasafisha? Ati pate after party, lazima nifike. My type, my type, call me Dr. Love. Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy, can I come closer? I like the way you lift the thing, baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako, that's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako, that's the deal, my neighbor. Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa.
Akala wanipendi juzi na kitu kidogo. We unaipenda juu ni kubwa tu kidogo. Unanichokoza nikupige mavipogo. Na mimi ni mchafu nilichore safi kama voko.